Love's crazy. It's crazy, man. It's never the same. It's all good, though, you know.
Ujumbe ni mosuma na salamu ni mezipokea na mimzima afya na shukuru ilali bado ngumu lakini bado sija katatama kwenye juhudi na ndoto zangu ulodai kwa ndogo nimekubali matokeo na nileo sababu zako za kuniacha kwa hilo sito kukumu kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kundharau na kunidhi akiwe oh, kinachoniuma hivi mmeni chiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua oh mali malipo ni hapa pa duniani sikuombe mabaya ila nakuchukia mali malipo ni hapa pa duniani sikuombe mabaya ila nakuchukia umasikini wangu unanipoza e wala oh, nukitaka kujua jinsi gani nakuchukia nimesahau jina la sikungu mkimia oh, ukitaka kujua jinsi gani nakuchukia nisha sahata sura ya kira ula unachia nisitha nikatapenda tena umenfuruga mama umenfuruga kira ula unachia nisitha nikatapenda tena umenfuruga kinachoniuma kutoka na rafiki wangu wa dhati kundharau na kunidhi akiwe oh, kinachoniuma hivi mmeni chiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua oh, mali malipo ni hapa pa duniani sikuombe mabaya ila nakuchukia mali malipo ni hapa pa duniani sikuombe mabaya ila nakuchukia mali.